Guiacha, Guiacha, Bizan Fire Brigade. Guiacha, 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 Guiacha. Agusha, my father, Nasa, here. Unkulunkula gekho eZimbabwe seSouth Africa, damn it. Yeah, unkulunkulu seSouth Africa eZimbabwe unkulunkula gekho nisijoyela kabi.
Ubuya phekhaya.
Sondela, sondela.
Uzophila.
Hayi, bayelo.
Musho la.
La kulesigaba lesi.
Yeah.
Uze kanjani la?
La.
Yini kulethe la?
Ubantu thizani.
I'm going to go to the hospital.